Kaka oku paneko I know they are on whim. I know they are on whim. Baby yoka Kaoku paneko I know they are on whim. Baby my own share. Take all your own share. Go out.
Makaoku paneko.
Nwanyị dị ntị njọ, igeri nke gịrị nke ma ọ dị njọ. Anyị ma na ụmụ na nwezu akụ ilo na sị gaana. Sọdọ premi ma mọni na ọ dị nsọ. Ike keta orie ka nwoke ji adị mma. Ngaga ya ugboro abụọ ma ụzọ dị mma. Ma niile ma mọni kọtọsiri ka ụzọ dị mgba. Chụpado gị wute igwe ka mbụ dị nta. Sọdọ treat me ka mbụ chee chee. Aka m ike ụda ka mbibe adị ka ekwe nsu. So ekwekwana ka okwu wee see. Aka ka emechi nwa ya gwuo gị mi ka ibe onye ntu. Ife dị n'ego melụ nwanne na nwanne fabule nemi. Ifugo ka dị mmanụ si na-ebute nemiti. Lobi today decided from the Genesis. Ife dị n'ego melụ akpọ no mercy.
We pull up together. See, we ride on together. See, we spend up together. See, we chop life together.
Extraordinaire.